mali yatadi basude wazaliwe today wadeni muto na day zango yagalona besabyo mukwata konkulaga taku era lwaliro nazekaye bananga munda kankuma omwami enagala munda simukuma yayambalizeko nenekemba munanga baba munamave ngolaga eseeta kyama kukono waliwo enyumba nyini makasimanyininya wewali ekiwala ndiisa olumbe enjediza abazeera ali agenze nalabanga musajja akoma olutumbi ngasemanya ava mundongaakoye nkazi ava eri akomewa ndime nanga bamala okubaketaane mbaguka munene egemba akole nga nange kati nange simutatabala nange tulabeera waliva akomewa ndime ingeze kukola saata yenze kamewa okuba tauvambire zenkumanga kwendina wanyamba bomutunuliro banganyoma yote nomala omwenye yango ozole munye mpulira muliye mbembe kuse byemwagalako biri muli muze era nketanya mpulira siya ne magamaganda beyamwenya muli wadda simutatoseka baba mbeera kumabega mbanga koti atuba yanagiteka onze ne munyuka simwesigeera wamba akagenze kankwatire eddala nyeze tayi agenda kyotera malayo sande namatiza bwalina eŋŋanda gyera okugenda yabadde aludde nenewundu kyafumba munaasirabangayo bafudde kyotera abalaba omwami yayambalanga nyambala era nange kinange etwala nabe okubeeyo tiyavaagaana okugenda nange nange nenkukubeera natagenda sibakukala era ali annimbye lwakyereka balo yeetwale weekembe njagala omala obengaefumba nga kupeti okwata ettayi era toganya sembera wali sitendeka buba ningayamba abubire owuwe talina tapu gwalabyosanga akonze buli londaba mbeera nkumye buli gyakube munye mbeerawo nange nekubiirira tayiwa ssaabu era omulimu gw'okumukuuma gwe gunkozeza okufuna ennyama sikiwa nange ate kinkuumya owe wange be bano bannaffe abaabulwa amaka balibinaffe bwakwata ku baloota mutagenze naye toziira siika ebingi naweweeta kulibesimye mu byamuwa alungiramu akamuli omungu weka ng'osigala okuuma ennyumba nze kyenva simuteera sirikolo endagayala mbuyandaga bwali lwakyereka abalo yeetwale osaana misabo totiba sirimu gwenvaze balo yali muleeta gyayisemu abo nakowuliza akogobole naawe gaba amagoba akwata kumbye mwami lwakyakuumye tomutagenze kunze n'abaana basawo bamuli obongo kale oyo bw'otamwegendekako watatiridde abo okubebbali abanga nswera kyenva mwebereka ninga jjanzi siganye osanga waliwo akate gawaguluza sitidde nange naye nga lwalumu ng'era nkumye era mba na buyinza oba nsimbi nandikoze olugo nga ate luwanku neteeka mu baze nsiba obulungi nga nze nambulayo ndabe nga bwali kambeere nebbuga eringite chikuru mapora be mubira uwo wali ekodi bakusa ile siwe bagoze wango bafuka ninga tai era ni mulimbula kondi pie kangenete wabawaza soba wano wemba denga faya muna mwe abanga mundeke mkumo mwami abaruno bakumanga sipi